Hi guys, welcome to The Balance, where we help you balance your life issues. Today we're talking about a very, very sensitive issue, sexual health. My name is Lucky Spatz. I do the weekend breakfast show, Saturdays and Sundays, 6 to 10 a.m.
And myself, of course, Makumalo Mseleba, and I do your Women in Conversation every Thursday between the hour of 7 and 8.
Oh, today, I don't know where to start.
You're rough.
I don't know where to start. We're talking about bedroom politics. Issues, problems are coming up from the bedroom. Abese evele sabalala emosha the whole house. We are figure umama ututsintu baba.
Ubaba tololo.
Tero. Oh.
Sure.
Ubaba uyafika ututsintu mama.
Mina mfuna ukubuka kakhulu but like actini uzungishinde nje. Sesuka kuphi? Ngoba ngeke uvele uqhamuke uzongithinta. I feel like khona la iqale khona phela mina ngokwami ngazi ukuthi lento lena like sexual life it has everything to do with your mind, you know, fanele ukuthi mentally ukuyona, we understand, okay. So surely if futhi uyangithinta and ngithi kanje kunento kufanele iktshele ukuthi kunento engekho right and kufanele iaddresswe leyo nto there and there. I know omunye uzoqhamuka ukuthi ibedroom ayona indawo yenkinga or yokusolva ama-issues, ibedroom indawo yokuthi sibe nobumnandi nomunye nokubuyisana, kodwa sibuyisana kanjani sivele singekho right. We understand. So mina I'm like kuze a sexual health, I feel ukuthi akube into esikhulumisanayo ngayo.
Okay.
Mina ngikutshele ngifila kanjani, ungitshele ufila kanjani nawe, kungabi into yami or one-sided thing, because thina we like to fake a lot as women. It's the truth.
Well, it was put to our name on the spot, and it's like, well, why not? What people need to know, sometimes you can try as hard as you can to improve your sexual health. Ekhaya. But only to find ukuthi the problem is spiritual. Izoqalana mhlambe nomaphane ngama WhatsApp esasemsebenzini ubay akusendele WhatsApp and start warming up. By the time I figure kaya, you kind of like, you know, into the game.
Yeah.
But when impembe ikhala it and uba favele, what do you do? Into eyenzakalayo ke lapho spiritually. Uthole ukuthi ke kunama issues akhona spiritual.
Right.
Idlos lakhe lo baba lo.
Okay.
Elilimazayo. Ethi mana.
Hayi akaqonywanga, akanayo omunye.
Or wesi skathi uthole ukuthi ngalesikhathi uthole mhlawumbe ngakashaya. Nisayitholela. But mhlawumbe wena izalukwazi zakho ngoba abantu bakini. Bawisa lombhemu ukuze ningaconnect because kunobungcola mhlawumbe lombhemu eza nawo. Okuzophazamisa wena. Or mina ngokwedlozi lami lingisayiva kuwena. Mina ngi-hyped up ngifuna wena day sengiwama basebekani lezi seziyade hayi isigebeni lesiya. Zihambe phambili sezibode hayi isigebeni lesi sezive. Obviously ngeke siyazwana. Kanti sekuyilona sekuyabantu bakini bakhipha kulo muntu.
Kodwa ke ngenza kanjani-ke because manje mina angazi angilazi lelo site.
Hence we're here, Commando, to help people balance their lives. Say, if you're experiencing any problem in life, look at the physical by going to the doctor and attend to it. And also, don't forget to look at the spiritual side of things. Catch us in our next episode, where we'll be continuing on such issues right here on The Balance.
The Balance is proudly brought to you by Voma 103.